Yo, come on. I'm taking over. God bless, no stress, here I stand on my place. I blow it on the show, I bring the hits. More and more, the giant is the beast. Speak real, speak shit, be strong to the top of list. Turn against the nation, one way in a mission. Bila sisi, hakuna pisi, hakuna ofisi, hakuna mwalimu, wala kasisi. Tunalindwa na Holy Spirit, sababu God is living, God is willing. Tuna chill na I feeling, if you know what I mean. Kikosi vibaya, unapigwa finger, kukaba ni sawa lakini kininja. Hapa tunakwenda na mida, kuna rap na jua pia shida. Game ili nita, nikaitika, hiya ibambi, imba na gita. Kamu na copy, paste kabisa, na ukija huku, ujue ufiki. Funga karibu, huwa isiti, nita kupa biti. Kika snare, zimepangwa fit, mwanzoni sema mwisho wa wiki. Po siku ntaleta, bongela hiti, wangapi mtaweza kunidhibiti. Sitabiriki, siambiliki, ya nisi shikiki. Lirikali master, sipendi kiki. Stupidity ndo wana suffer. Mentality hawa na rada, skiza hibiti vile na imada. Flow na yoni ya kijanja, na siyo kwamba ni najigamba. Mini mwamba, mna msimamu mekuwa manamba. Masheri na yu amwezi kupanga. Hard rap, mad rap, boom bap. Zote nafanya waku rap na kunistop. Kwa himap, naona hakuna wengi wanahanya. Miso Raila, msinite baba, nina asira kuzaliwa rapa. Where are you weak, motherfuckers? Wezi ni kutakatia vibaka. Dondoka faster, muite rasta. Apite huku pia na yule pasta. Tonge kidogo about culture, kusuwa na inchi na madaraka. Kweli usemwe, hapa hapa, kuifanya ngumu nayo siwezi acha. Sije nyuma, cheni kunifuata. Shengi msilete mtani, hiyo ya cheni mgini. Kisikia kuna rubani, hapa basi ni mimi. I game na I fly high, the limit is on the sky. And don't ask me why, because somebody will gonna cry. Wengi ni mazumbu kuku, wana akili ya kuku. Roma na wanajishuku huku, incha zao ni butu. Haya maneno tu yana watosha, kuja kuwa dondosha. Mekosa maja kuoga, mesota mnanuka kama mizoga. Najua inawauma, ukweli nkizidi kubonga. Eti vile najituma, ndiyo mbele mina songa. And everything is over and over. We got the beast. 254.